Mauaji dhidi ya wanawake au wasichana kwa sababu ya jinsia zao ni wasiwasi unaoongezeka humu nchini Kenya. Swala hili linaonyesha matatizo mapana zaidi ya kijamii, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia wa kimfumo, ukipenda GBV, kanuni za mfumo dume zilizokita mizizi na ulinzi duni wa kisheria kwa wanawake. Kesi za hivi majuzi zimevutia umakini wa umma na kuibua mijadala kuhusu salama, haki na hitaji la mabadiliko ya kijamii. Kulingana na Inspector General wa polisi Eliud Lagata, utekelezaji wa sheria umerekodi kesi 97 za mauaji ya wanawake katika muda wa miezi mitatu iliyopita. Hii ni maana kwamba takriban mwanamke mmoja anauawa kila siku. Idadi hii ina maana kwamba lipo tatizo na suluhu la haraka linafaa kupatikana. Ili kupata baadhi ya suluhu kwa tatizo hili na jinsi jamii inaweza kuja pamoja ili kupunguza janga hili, nilizungumza na Tabitha Kavulu ambaye ni mwanasaikolojia katika shirika la Mkuru Salama Youth Hub linalojihusisha na masuala yanayowakumba vijana, ikija ni masuala ya taaluma, mapenzi na afya kiakili ikiwemo masuala mengine. Hebu sikiliza.
Today we are discussing on femicide and mental health inahusiana pale. Na femicide ni mauaji dhidi ya kina dada.
Yeah.
Yes. Mm-hmm. And kwanza there's a time huu mwaka kule nyuma kidogo tukianza mwaka ilikuwa imechacha sana.
Hata sahi
imechacha sana.
Sahi statistics.
Latest incident ni kama gani?
Ile ya wale wanawake waliuawa kutoka Isili.
Wale walikuwa abducted mwili yake mmoja ikapatikana Machakos.
Yes.
Mwingine
sikatapakaa kila mahali.
Yes, yes.
So statistics inaonyesha in the last 3 months.
No, okay.
Close to 100 ladies. Precisely 97 wameuawa. In three months
97 yes. Peke yake
97
na bado sijamaliza mwaka
na ni 3 months
na 3 months
miezi tu tatu.
And sijui kama correct me if I'm wrong, I tend to think kwamba hawa watu ambao wanafanya haya mauaji sana sana huwa ni the closer relatives. Ni kweli ama?
Very true. Wanasemanga kikulacho kimboni mwako. Ni ngumu sana mtu mwenye akujui akuue ama akufanyie madhara ya namna hiyo kwa sababu akujui wewe, ajui wewe uko connected na nani, ajui repercussion ni gani. So unapata hao watu wenye wanafanya hizo vitendo ni watu wako karibu na wewe. Okay. Eita watakuwa familia, wapenzi, manjirani, saa zingine marafiki, utawapata wako hapo. Wenye wanakujua ndani na nje, ndio wanakufanyia kitendo kama hiyo.
Na pia nimeona pia kwa haya mauaji kama the 97 ambazo zime happen, if uende kuangalia kindani utapata a good number imetokana na watu ambao ni wapenzi. Kwani mtu anakupenda ama mtu anakupenda ama mtu akupendi ndiye anaweza kuwa ama what happens? Kwa sababu kuna that notion ya mtaa, ati unajua mtu anakupenda sana, huyo ndio mtu anaweza kuwa juu anaona ni kama haiziishi bila wewe. Hiyo ni notion tu. Kuna mtu anakupenda sana kuliko mtu mwingine?
Hiyo ni theory.
Okay.
Kwa sababu the truth is when we talk about love, kuko na two types of love.
Okay.
Kuko na conditional and unconditional love. Ukiangalia ile love tunapata kutoka kwa Mungu na kutoka kwa mzazi, it is unconditional love. Haina condition, has no strings attached. So hata ufanye nini, hata ukosea mzazi aje ama uende uibe, mzazi atasema
ni wangu huyo.
Ni wangu, tafadhali msiwe, aki ni mtoto wangu. Hiyo haina conditions.
Yes, yes.
But when it comes to intimate friendship, romantic, workplace, huko sasa zinakuanga na strings attached. Ziko conditional. Meet my conditions, I meet your conditions. You don't meet my condition, I can eliminate you anytime. Na ndio sababu naona wapenzi, hata wale wameoana kwa kanisa, hata mpaka mapasta wenyewe
wakabariki ndoa,
unapata anaangalia ile condition alikuwa amekupata nayo,
yes.
Anakuja anapata umegeuka umekuwa kitu kingine akieleweki.
Mm-hmm.
Anasema hii siwezani nayo.
Uh-huh.
Yeah, so
let me ask. Mm-hmm. Kuna kitu kama unapenda excess ama hiyo inakuanga ni wewe kuna shida, there's an empty hole inside you unajaribu kujaza. Kuna kitu kama yani unapenda excess like wewe mpaka uwezi, like you can never see this person in someone else.
Iko.
Ah.
It depends. Unaona?
Hiyo kwangu ni mental issue inafanya unapenda excess mpaka ni kama unajisahau.
Inatengemea na your childhood experiences.
Ah. Okay.
Unaona, if you didn't have that love,
okay,
from your parents.
Mm-hmm.
Ule mtu atakuja kukuambia I love you, hata awe na mgu mmoja ama njicho moja.
Mm.
Utajua huyo sasa ndio mwenye ananipenda, na kuko na ile unakuwa either intimidated to believing I am the only person who can love you. Hakuna mtu mwingine anaweza kukupenda.
Okay.
So unakuwa intimidated mpaka unambelieve, unaanza pia we mwenyewe kusema aki hakuna mtu mwingine apart from huyu ndio tu anaweza nipenda. Hata akikuchapa uendi. Kwa sababu amekuindimidate ile ya you are so, either you are so angry ama hakuna mtu mwingine anaweza akakupenda the way I love you. Inamekuingia kwa kichwa because ya kuisikia kila siku inakuingia and you believe it. So ukisha believe, utachapa siku moja uwawe.
Kabla tufike hapo kwa maybe what to look out for, ule mtu anakani kama anaweza kuham, let's talk about huyu sasa mwenye anahisi kwamba nikipenda mtu, kwa sababu sana sana ndio kama nimesema femicide mingi zimetokana na mambo ya mapenzi. Hii, let's talk about huyu mtu mwenye akipenda anapenda sana. Unajua, I was talking with Catherine that day, akaniambia mtu mwenye amelelewa na both wazazi wake wote ako likely kupenda as a normal human being. Lakini mtu maybe alikuwa orphan kidogo ama akakosa yale malezi akiwa mdogo, utapata sasa akipata mtu anataka kumshikilia, yani na mgada anasema huyu ni wangu na ni wangu na ni wangu. So mtu kama huyu ukimwambia kidogo sikutaki, either atakuwa ama ajiwe. Si ni kweli?
Ni kweli.
So how, let's say I'm in that situation. Right, mimi ni mtu maybe nililack mapenzi nikiwa mdogo. Sasa hivi nimefika, nimekuwa mtu mzima, nataka kuanza kuingia kwenye mahusiano. Like, kabla niingie kwenye mahusiano, nitamfanya aje nijime kwanza a better person, ndio nikiingia kwenye mahusiano nisikue na hiyo njaa yenye nikiona mtu anatoka kwa maisha yangu either ni mua ama nijue, something of the sort.
Kuko na kitu kimoja kuko, kwanza when it comes to female gender, female gender inapenda na emotions.
Mm-hmm.
Wakati anasema, nikisema na kupenda kimapenzi, emotions zangu zote ziko kwako. Kila kitu, yani ninaingia mikono, miguu na kila kitu, my emotions are with you. I've given you my emotions. And emotions, they are the best thing to add somebody juicy. Si kama mwanaume. Mwanaume anaweza akakuflata I love you lakini ni uongo. Ajuko hapo emotionally. Yes. So wakati tunasema unapenda zaidi, ni it is the emotional part. How much have I invested emotionally to this person? Ndio hiyo watu wanasema zaidi. It is the emotional part, not any other part of me yenye tunasema nimeinvest. And because of what I have invested, I feel I cannot just walk away. I have trusted this person with me, my body, my soul, my everything. He knows most of my secrets. And he, na feel sitaki kutoka anza kusema maneno ya kwangu. So, hata kama ni mbaya, nasema, I stay with him. Whatever it is, I hope atabandilika. Wanawake tunakuanga na ako ka ujinga ka kusema nitambandilisha. Na saa zingine unaona a baby girl ameingizwa box na mtu mwenye unajua hawaendi mahali. Hakuna mahali wanaenda na yeye. Ukijaribu kumwambia ati huyu mwenye unako na yeye, bas hakuna mahali mnaenda, ataenda kumwambia kesho yake, ama atampigia simu saa hii amwambie nimekutana na Tabitha, ameniambia sijui nini, ako na ufara mwingi, ako na, but whatever it is, most of it to inakuanga level of maturity.
Okay.
Bottom line, it is what is my level of maturity. Because kama level yangu iko chini, ukikuja uniandifaisi uniambie ninajua fulani, ninamjua hivi na hivi na hivi na hivi, I will take time to think up, to give it a thought. Lakini kama level ya maturity yangu iko chini, ikiwa juu nitafikiria, lakini kama iko chini, umeniambia na piga simu mara hiyo hiyo, na muambia chenye umesema, unapata sasa fitina imeingia. So to avoid all this, tunasemanga ni kitambo, kitambo kulikuanga na aunties.
Yes, yes.
Wenye walikuwa wanangaidi wasichana,
wanakugroom vizuri,
wanakugroom vizuri on the issues of relationship. But now since industrialization and urbanization, stories za aunties ilisha.
Sahi tukutane mbele kwa mbele.
Sasa tunasema tulipatana kwa barabara, tuachanie tu hapo
kwa barabara.
Kama ni kuwana, tuwane tu huko. Because naenda kwa mtu, mamangu amjui, sijui tabia zake, tumepatana jana kwa barabara, tukaenda kwake hiyo usiku, kwa usiku simjui, sijui tabia zake. Kitambo tu watu walikuwa wanatafutiwa wapenzi. Na mtu alikuwa anachunguzwa. Ukiangalia African culture, au kuonolewa hivi na huko naoa hivi, ilikuwa mnaangalia, mnachunguza hiyo family vizuri, mwangalie baba anakaa aje, baba ni mlevi ama ni hard working, mama anajibeba aje, ndio mnasema hiyo family iko na, tunaweza taka mtu kutoka huko kulingana na wazazi vile wako, vile wana tunawaona kwa society. Lakini siku hizi hakuna hiyo ya kuangalia hata wazazi, umjui huyu mtu alilelewa wapi. Mpatane kwa barabara na utaki kuambiwa kitu na mtu. Aujui, yani hata kama ako na wenda wazimu utaki kujua, because kuko na family au ungeoa, zile ziko na tuseme siku hizi tunaziita we used to call them disabilities, but zenye ziko na delayed milestones. Ulikuwa naona zinakuwa avoided. They used to marry amongst themselves. Lakini watu wengine unaona walikuwa wanawashad. Kama family iko na tabia ya waizi, pia unaona watu wao hawaolewi. Kama iko na tabia ya pombe, mtu tutavia against the social norm, hizo family ulikuwa naona siko na shida ya kuolewa na kuoa.
Alright.
Lakini siku hizi hakuna mtu anaenda background check.
Tukutane tu Nairobi hapa ni hivyo.
Ni hivyo. Hata sikujui.
Aina kuna mtu aliniambia ukiona umeoa ama umeolewa mahali, either umeoa ama umeolewa mahali, alafu familia yao they are jubilating, yani wanafurahia sana, hiyo mtu anaweza kuwa na kashinda fulani. Yes, ni kama umeondolea mzigo.
Mara nyingi
umeondolea, unaona hadi wanakuambia unataka kupanga harusi. Oh my God. Tutakusaidia. Wanakuwa ndio committee nini, wewe tuambie date ni gani. Wanapanga siku ya harusi, wanawaletea mazawadi nini. Jichunguze sana, unaweza pata umeoa shida sana ama umeolewa kwa shida sana. Anyway, story for another day. Now since umekuja kwa story ya some of the courses za hizi vitu, nimeget pale, some of the easy courses ni entering a relationship with someone that you don't know, right?
Yeah.
Like umepatana na mtu, ara kuna mtu sasa hivi unaweza muuliza second ya mpenzi wako anaitwa nani? Anamwambia sasa ndo dance on. You get?
Yeah.
Jina ingine, anaitonga tu kijana nyetiko. Kijana nyetiko, you get? Now amekaa. How long have you been together? 5 months. 5 months na ujuji na yake ya pili.
Yeah.
Babake unajua venye anaitwa. Like if someone akwambie, ndio hii nini kisu nataka ni kunywe nayo. Unless uniambie wazazi wake anaitwa aje, utamwambia. Like, you get? Utapata they don't, wajui kule ndani vile. So, umesema kutojuana This, like ujasoma mtu sana ndio some of the causes za hizi mambo ya femicide. Mm-hmm. Maybe zingine ni kama gani?
Ingine ni ile ulikuwa umesema mbeleni ulikuwa umeongea na Catherine. The upbringing ya mtu. The childhood experiences.
Okay.
Labda mtu anajaribu kutoroka shida fulani kwao. So anaona come rain come thunder I'll stick with this person mwenye amenipenda. Now just a bit of a correction. Si lazima iwe mtu amekuwa na wazazi wote ndiye ako well groomed ama well behaved.
Anaweza kuwa na wote lakini walikuwa na neglect. Yes.
Anaweza kuwa anaweza kuwa wote alafu kukua na ile siku hizi kuko na watu tunaita not a nice name watu wanawaita deadbeats. Ako lakini ajuko. Wanaitwa deadbeats.
Omu absent.
Yes. Ako lakini ako absent. So huyo ni the same as kukua na one parent.
Yes.
Ako lakini umuoni. Forever traveling, akikuja ni nganzeti, there is no mentorship, there is no communication. You cannot tell what daddy likes. You cannot tell what mommy likes. Tumelelewa na TV, watoto wamelelewa na TV, wamelelewa na house girl. Falu zile mtoto akonazo ni za house girl. Si za mama, na si za baba. Kama ni za baba, ni za boyfriend ya girlfriend. Kwenye wanaendanga na the girlfriend, saa ile wazazi wameenda. So unapata mtoto akona both parents, they are very wealthy, but ana fadu za mama ama baba, kwa hivyo experience yake ni tofauti sana. Akikuja apatane na mtu amwambie I love you, anatumia zile fadu za house girl.
Okay.
Which were not socially accepted. They are not socially accepted. So unapata akona so many gaps when it comes to relationships. Saa zingine unapata kwa mboma ya mtu both wazazi wako but there is domestic violence.
Okay.
Huyu mtoto, huyu msichana akienda kuolewa ama mkijana akioa anajua tukikosana
mwanamke lazima ni mgonge. Okay.
So solution ni vita. Naye msichana asipochapwa anafikiria sijapendwa. Because mami alikuwa anashinda kuchapwa. She went nowhere, she stayed. So anafikiria mapenzi ni kuchapwa.
Okay.
So na unaona kuko na watu au yani hiyo kuchapa mtu ajui limit. Mtu anaweza kakuwa mgonjwa na ujui. Ugonge tu hivi kidogo kisha.
Okay.
Umpush tu hivi kidogo ameisha. Na ujamsoma ujue health status ya mtu.
Uwezi jua.
So, if the home environment, not talking about either both parents are there or a single parent, because unaweza pata watoto wa single parents are more better behaved than when you wako na wazazi wote. Because of certain factors, unaweza pata ako na single parent, but there were uncles who stepped in into the life of the children, waka feel the gap ya baba, so there's no gap when it comes to parenting, to experiencing both parents, there's no gap. So basically, the home environment contributes to a greater length when it comes to femicide. And also it is also systemic. When I talk about the systemic, it's the system of the government. The government, the church, the society, all this, the family, everything combined.
Okay.
What, because what, like when we talk, when I talk about that system, how it contributes is what wamewawa. What has happened to the perpetrators? They are walking scot-free. So which means another person is likely to commit the same crime.
Okay.
They are encouraging, not minimizing, because you say we've never gotten the person who killed people and dumped in Kwale. We've not gotten the person who killed the three ladies. We've not gotten the person who did this. And we are not seeing like anything punishment that is will say the family or the society will say at least there was justice.
All right, now e story of femicide, Is there something like it's accidental? Ama pia leo ifike mahali umemuua mtu ni kitu na kwangu umeplan, ama kuna zile tu zinakujanga by accident, maybe we're fighting alafu akaanguka akaanguka vibaya bla bla mambo kama yale.
It has both.
All right.
Both. Mm-hmm. It can be accidental.
Mm-hmm.
It can be intentional.
Mm-hmm.
When it is intentional,
mm-hmm.
you that is when you see someone goes to dump, kills and dumps.
Mm-hmm.
But when it is not accidental,
mm-hmm.
when it is accidental, somebody will report. I was with so and so,
mm-hmm.
and it happened 1, 2, 3,
mm-hmm.
and Jin died.
Mm-hmm.
Yes, you report yourself. You report.
Mm-hmm.
That is an accident.
Now let's talk about huyu mwenye si accidental. Huyu mwenye ameplan. Huyu unajua ni mtu ndio ifike mahali anasema sasa tabia is not worth living anymore. Huyu nitaka kumchukua. Hiyo ni kitu amekuplania. Right? So like nikiwa Tabitha, how do I look out for myself? Nianze kuona tabia zao jamaa wangu siku hizi ziko very fishy. Kuna venye tu like siku hizi, like what should I watch out for?
There are so many red flags,
mm-hmm.
especially when it comes to intimate relationship.
Mm-hmm.
You will see there is a rift.
Okay.
And when after the rift, for after some time, you'll see, without sitting and discussing about the rift between the two of you, like it's you will like there will be another connection which is excess and some happiness which you are like aya amenisamea tu ifo kama ni wewe ulikuwa umekosa ama ame forget just all that, just like that.
Mm-hmm.
Either there were complaints about you or him, whatever.
Ngeja kidogo. Like ukikosanga na kuquestion, lakini this time ukikosa amekusamea.
Yes. Amekusamea.
Kwa hiyo unajua kuna mahali utalipia dhambi zako zote.
Yes, anajua utalipia.
Ah.
Ameanza kukuplania, anakuleta so close ndio umtrust so much ikuwe you cannot even think about it, na hata watu wenu hawawezi fikiria.
So tabi mtu hawezi kusamea tu hivyo. Hivyo tu ndio kwa sababu amvirisha, kuna mtu anasikiliza mtu wake alimsamea bila kumuuliza kitu, ako like ama ni red flag. Mtu hawezi kusamea tu bure tu hivyo, amwe tu okay, let me let it slide, niache tu.
In reality, mtu anaweza kakusamea however, it will be coming in bits.
Okay.
Ile mnakaa tu unamwambia please usijaribu kufanya like last time.
At least you remind them.
Kutakuwa na to reminders.
Okay.
Lakini hakuna
you don't talk about it.
No, not you'll be excessively good.
That's a red flag.
That is a red flag.
You're
excessively good.
Mm-hmm.
It is a red flag, mm-hmm. and you need the girl child, my gender, please.
Mm-hmm.
Usikubali ukufe hivi kama umbwa.
Mm-hmm.
Ukianza kuona mtu amekuwa excessively good, question.
Ukifanya kitu
hata kama ni kibaya haulizi, anakuambia tu baby it's okay, and you can tell it is not okay.
By the way, okay, na ule mwenye ananyamaza, because I've seen somewhere mtu anakukosa like unajoea tabia umemkosea kabisa, then they don't react. They don't say anything. Wananyamaza na wanaendelea na life as if you did nothing. Is that a real friend?
It is.
Aha.
Kwa sababu kama mtu si introvert.
Yes.
Hata introvert
hata kuquestion.
Hata kuquestion.
Lakini hakuquestion.
Hakuquestion.
Aongelee hiyo story hata kidogo.
It is totally
a si ati ni mzuri.
Flag. Si mzuri.
Wow. Amazing. That's the lesson tuna learn hapa, eh?
Mhm.
Continue.
Yeah, so it is a red flag because umekosea mtu. Hakuna mtu akasiriki. Hata Jesus alikasirika.
That also apply to the other way around.
Yes.
You have a girlfriend umemkosea, yes. Unajua umemkosea. They don't ask you anything.
Mm-hmm.
Na amenyamaza tu,
yes.
Na ako sawa.
Anakuplania.
Na wewe ukiona yenyewe, ingekuwa ni mimi makosa zaidi, ingekuwa niko huko. Lakini aulize anything.
Anakuplania.
Haya, men in the house, hello.
Upate hiyo nyumba imeoshwa vizuri.
Anakwanga amefika mwisho.
Amefika mwisho na wow. Ameamua siulizi.
Na
ameamua kabisa sitauliza, nitakuwa mzuri. Let me tell you, ukiona wanawake wenye yes, wanawake wenye waondoka unakuja mwanaume anapata alienda. Mwanaume hapo ana expect. Ukweli kabisa wanakwanga excessively good.
Hapa kuna mmoja najua mwenye alipikia, aliamuka akapikia best yangu vizuri, aka unakula nini? Mayai. Sasa nikuletea, akamgongea vizuri, akamuandalia, umekula? Uko sawa? Packed lunch ndio hii. See you in the evening. Mimi niko leave by the way. Nimechukua leave kidogo, nataka kupumzika pumzika. Yeah, to cut the long story short, that's the last time we saw her. It's been over 5 years. Yeah.
Now you angry?
Na sahi by the way ako US. Ni kama the lady ako US by the way. Ni kama tu alikuwa ameshapla. Na aliona na watoto, nasikia alibadilisha birth certificate. Akasema hawa watoto hawana baba. Anyway, tuendelee.
Do you agree with me? Kuko na vitu they are red flags.
So don't assume at you a good appears the same way wakati mnakosana. When someone complains, they really care about that relationship.
Yeah.
When they stop complaining now, you should be very worried.
Very worried. Wow. Kwa sababu amenyamaza. Yaani ukweli kabisa umekosea.
Hata unajua yenyewe hapa nimekosa.
Nimekosa. Nimekosa. Na nime apologize ama sija apologize. Na mtu amesema sawa tu. Na unajua si sawa tu. Kwa sababu hiyo sawa tu inapaswa kukuambia si kuzuri.
Make them talk.
Let the person talk.
What a spill your anger.
Aseme ni nini na unamaanisha na kusema sawa tu. Najua nilikosa. Kwa sababu akiongea uchungu inapungua. True. Lakini amekuwa akiongea over and over, over and over, sasa amenyamaza.
Amekuachia dunia. Akiu,
si dunia. Anakuplania.
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 And it's not something good.
It is not something good.
Wow.
Either atakutoka
ama akutoe.
Ama akutoe uwai. Na atakuwa atakuonyesha kuko na kakitu, atakuonyesha ujue kabisa hapa nitakuja kuuawa. Atakuonyesha
kama
kuko na kitu atafanya, kuko na kitu atakuonyesha tu. Kuko na kitu atafanya, either atakuwa na slip of the tongue.
Takuja kukua wewe.
Nitakuja kukua, ama I don't like it. You repeat it, I'll do this. Na hiyo ishe.
Like anakupea last warning.
Ni kama kuko na last warning.
Okay.
Yeah. Hata wanawake wakienda, wanapeananga the first, the second, the third, so many times warnings. Atakwambia tu
the next time utakuja nipate siku kwa nyumba.
Utakuja, mimi naona vile mambo inaendelea. Sioni tukia.
Na yeye anakuambianga kijokes tu.
Ni kama jokes. Hata hiyo ya kukua unaambiwa kama jokes. Ile auto I take serious.
Ni ile sasa umekufa uwezi kuja kutuambia.
Uwezi kuja kutuambia.
Venye amekuwa akikuplania.
Yes.
Wow.
But huwa kuko na hizo warnings. Kuko na kawoni alikuambia. Akakwambia wacha nikwambie. Siku ingine utafanya hivi. Kilitamkwa kitu. Kuko na kitu alisema. Wow. Na wewe mwenyewe au kuitake serious. Au kuitake serious. Juu saa ile amekuja amekuwa mzuri, badala ya kuquestion, kuko na wakati niliambiwangwa I become careful, unaleta tuseme ka ujinga fulani, unaenda tu anakuita na unajua amekasirika, amekuwa amekasirika na wewe, amekuwa excessively good, ana unaitwa tu unaenda kama kondo.
Now tabi that sijui tutumie example gani. Okay, let's use cheating as an example. So huyu amecheat. Imefika place huyu amejama amemua. Kuna wengine atacheat, huyu atamforgive na maisha endelee. Kwani difference ya uchungu yako na huyu inakuanga ni gani? Yenye yako you cannot uistahimili hadi unaua, lakini huyu anaweza msamehe na waendelee.
Most of the time, especially when it comes to male. A man can cheat a million and one times. But the same man mwenye amekuwa akicheat, haezi
mwizi hataki kuona akiibiwa.
Exactly. Si ndio hiyo. Haezi, yani hawezi wacha hata kukuona, ufikiria
ni ego.
Dem wake ati amelala na mwanaume mwingine. Na dem wake amekuwa akicomplain aki complain over and over, so akiamua wacha tukue equal. Hapo ndio atamalizwa. Because of what you are calling. You are calling ego. However, naturally, a man is an adventurer.
Okay.
So, anaenda hiyo adventure na anataka, na like man loves controlling.
Okay.
Who do they control if it is not a woman and the children?
Someone who's kinda
lower.
Yes.
Lower than you. So, men love controlling. And because of power and control, if you mess with that power and control, you want to be higher than him, you need to know that.
Yes, ego.
Ndiyo hiyo sasa watu wanaibatisa ikue
controlling.
Ikue ego, but it is power and control.
Okay.
Anataka kumaintain that power and control. Na anaweza akakutoa uhai kama awezi akakuo control.
Okay.
Yes, atatumia all means, violence, intimidation, everything, anything to control you. Akiona it is not possible, then ako frustrated. Akikuwa frustrated, ile sometimes we say men are like beasts. That beast in him comes up.
Okay.
Yeah. And now that is when he can kill.
Right.
Yeah.
Ningependa kutuongelele on hey aspect ya now someone huyo ni mtu ako kind of suicidal na mtu mwenye anataka ku commit kuwa mtu mwingine, the kind of more of the same, amefika hiyo state ya anataka commit murder. Is there possible that mtu anaweza kuwa talked out of it?
Yes.
How?
Because somebody akisha sema, like for example, if you come and tell me, I feel like I have had enough, I want to end it. Of course, I'll ask what you want to end, and you'll say my life. Then I'll ask what would make you want to end your life. Most of the time, when you say, I feel like I want to end it, utaki kukufa, it is a cry for help.
And what if I want now to end someone's life? I mean, fika mwisho sasa.
Amekufika mwisho, you want to end someone's life. Then you can, I can still talk to you by showing you the consequences and the sanctity of that life.
Kuna wale wenye wanaweza kuja kwa mimi na kuna wale wenye waongeangi. Utasikia, ah, sasa tulikuwa naye kwa beza, alikuwa sawa, alikuwa na mpira akaenda home, alafu utasikia ameuana huko mbele. Au watu kama wanapata usaidizi aje sasa?
Hata watu wenye upatana na mtu akienda kuua, watakwambia huyo mtu alikuwa excessively happy. Alikuwa na kuko na ile kawaida, umejua tabi za konayo, lakini kuko na ile excess, unaona excess, question anything excess. Excessive happiness, ile unasema ai unapata tu ako excessively happy because anaenda kuachieve a certain goal.
Okay.
Yes. Ndio hiyo sasa, hata ule anaenda kujiua. Ule anaenda kujiua, pia na yeye pia anakuanga excessively happy.
Right.
Kwa sababu anaenda kuachieve something.
Okay.
Yes.
Msikilizaji, ni wazi kwamba jinamizi la mauaji ya wanawake nchini linataka hatua za haraka za pamoja kutoka kwa watu binafsi, jamii kwa ujumla, taasisi za kiserikali na mashirika ya kimataifa husika pakubwa ili kuhakikisha usalama na usawa kwa wanawake. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa ushirikiano na Edmond Rise Australia. Mimi ni Mururi Denson. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.